Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Doyo Studio Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Sekirabe do baldo holitindi wid nyalom hande o talataare sappo e jolewru décembre jena yamde soki do Studio Tamani mi de tawa e les maisons de la presse bamako jotti non do kabaruji du Oumar Way Gallo. On kumpiti TV ko batto lewru hande ko bonanda yi ngatno o te radio sono bulutobe koli TV di nyalom hande be kan futtito ton golleji kanko lamido ngel do wotino holli TV di hejoji kewdi bamama to wakkar jono hande rende jamare warore tonde kam minisma ngodo to gawotobe koli TV de bomboje chami ton bete kenya wakkati joyi yamde le majjumbe koli TV de wala fu keddi le her kaaki mabbe du bonay hen lami bi dono gube gonde le saha leedi meedi ndibe kolitiwi do wakkar jono no kaldale kawrangal worino dum wonti e tannude koyde be biyebe kaaja wakkar jono dum yawne wono sarabe bere rouge en kipobe kufunaaje bodeji leedi meedi ndi wala fu modon humpini dum yitaade 2012 le avril wakkar de be jano to amoda yasanogo fa mbayli tadunde holi tindi wiide hew mabbe keddi kile to wakkati jono dum wono sarabe mabbe kolitiwi dana kaaja tewuji mabbe fa ngada suturaaje mabbe sikiraabe wono kabaruuji mawdi min jogino do bete hande di bismillah modon e hadaade be kuliti wiide wakkati joni o gobbo dum woni bonanda e ngaddi o te radison do bomako do be bi wakkati joni o golleji den kaani fuddititinde golleji putti bete hande jaati miccitede wiide ngel do otel ngol uddanoma ko warata lewru nyaloma hande o bonanda di ngaddi no to dum woni noga lewru novembre jabbi non du fa kebe famtaade le hen kebe Ousmane Diko
e wi gari Elise horejo gollirde de ana buri gollirde chapande eminade so dari le dabareji kesi faanda denagu denagu woni ko horejo otelaji cullani hande yalla holar ana warta joina du hakkilaji gollobe dum humanibe yitinkinare radison bi yo temede gollobe de gollirde fuditanton golle le hakkilo jodingo do jondarade e ko kala notibe so hedane bi ila wattunde torraka fuddonde kany e wadde no wobe ton ngartira joni o yo dum woni himme mabbe joni o wa andinbe ngaran wonde ton jobi karsimu e ila ngarali horaje gollirde ana gikani fasanne kana e wi makko hewa warobe ta sembe golle o tuugoto e do denagu fa golle fuddita fa torra ngaka kadu do noga e go on neddo keddi tipite chagal naru do buitama kaybudu beedinama dole fa buri no arandeni ko yaata policien sappan kany e civilien do mabbe daranto denagu nokku o le gollide defu dum buri tengude ko badato camera ngaji temedi din gondi e haybudu nokku o wattu fu
be kolitiwi dido golleji be gollidi ko batto lewru nyalom hande non kanko don horejo o te radison gelo holitiri no dirtede gari eliso le majjundo holitiri wakkar jono hejoji kewdi ngadama ton faabe jeyal hono be ndinirta jamare warore tonde kede ko hali do hen do focci tang Ousmane Diko
andu bo te ngel ndulla lawol won jabbortongol yeso magel gol lawol pale mu didi de fu bafe palete nokure du maheto do kaaki larwirte masinaaji hono do jipporde avion worini damal gotal jaltirgal ngal narataake mahete hedi banki to kukol mahete do lawongol fay goto jabborta ko gol filo filto otengel du fu tonirte jande metre goto e centimetre chapani jetti fawarde e vidoji kayboji handen yo kamera ngaji temedere chapani joy e jeegom ngoni le otengel men garan gollodo du fa do narde do gollobe hore natobe kaybire do batte pede e mu en fawarde fotoji mudum e joyinde domobe de jipporde hobbe renete fa sanne
très sécurisé
sekira bodo mbay holitinde hakkilaji modo e bemal amen ande gal min noddirta face facebook gal
tamani
be kolitiwi de bomboje chami dum le kam minisma godo to gawoto le majjum wala fu keddit le hen deedo bomboje chami ton bete kenya wakkati joy yamde dum wonon arme medon gondo ton noddirte do fama o kambe kokkidi do kabaruji fa kebe famtade kede ko Ousmane Diko mobi ni en do hen
ko agence de presse yedo kabaruji andini piande jabe putte nanama bete law minisma wi yodum golle torrobe be e do endude kan do be kufinaaji bulabula ngoni do le tayka ma arana oka hebama andede yo habataabe leedi olanbe immanano ele ko ndaraabe woni beedoriibe dole andini de jabe gadali bonanda fay goto gotnaado goto gaaw hokki tajeral yo sattimbe diina ngoni sababu o do golle e piande ngadi tagal ko gubal jomben kabarde chami e do d'accordé renobe leedi meden di to nyonoto ona kenya mudun do soldat se mali barmi se didon majji
no kaldale kawrangal han tabirede leedi meden di wakkati jono do wono gubbe murtudo ngod le saha leedi meden di be kollitivir saaje golleji di dum gondi etannude koyde le majjube kollitivide be jeli wakkati jono golleji din jawneno yaawiri fuujja yalla hono watte fa kaldale kawrangal tabe leedi meden di kede kanko no dutete firun may gawo nodde plateforme ko hali do hen do focci tango Ousmane Diko
yade disposition
dabareji sare ya wankande bamede taadudi pelle ana gondi e gollude ka gede de men kaani haltidinde do mudun le sesa de ede taadi ko laji e do gonade imara de e hore ko nayi e bangal amem miden gondi e miijade e do andande nokkuje do gubede kabarde de kani dakude nodde mahirte fa warde nodde jabanirte beedi hendu e be lando men yubbo inde gubede yo golle mo wana jawnude ka miden gondi hen tajoro ka wadi e do fuddode maadi nokkuje cubade de batu kawrentino bibbe leedi wajibijono miden donti du famen peccire mabbe kala ko woni e le kawrangal fa yewé ko hani wadede magga
de voir qu'est-ce qu'il faut faire
suroobe hakkun bibbe mali bebe kollitiwide wakkar jono kaldale kawrangal an wonde yardi yeso nobe kollitiwide kambe koy mabbe dum e tawede furduube memi tobbere dum won hollitinde wide wakkar joni o sa jeewi golleji di won ko taadiri caggal jaade kede kanko noddirte do Nouridin Iyadi o yo kedjaade ambassadeur dum wonono Alanzeri le leedi meden do focci tan Ousmane Diko
je ne crois pas que
milal golle o saggi tafenka golle o ana wondi e warudo no hanir non an waawi o lataray ko no yimbe fu jirini ka ko mawni hunchike e kabaru jogala kawrangal hejo ana le golle kany e wattuji golleteedi kanon hebaaka wadde e wattuji daado batono nokkuje de gorri handenni beedi hendu taade fu golle ila e puddode jengigo kawrangal fa warde e jinigol fedde jokkititonde golle ondedu ana dum fu ana yara yeso fayso yingoji poccondirali e dowmu kabaru dakudu gubede ana le gede golleji di e le ko andami du CTS waawi andande nokkuje da ketede de golleji mum gani fuddede ko warata
de ce point précis aussi
bere rouge do wono kippobe kufunaaji bodeji le leedi meden di beedo soldat sibe wala fu dulludo wiide wakkande de be biino fa be baylita Amadou Aya Sana goto kati tonde en dulla hono ko hebi be tom ko wakkati jono do wono sara mabbe be kollitiwide be kaaja tewuji himbe al mabbe be fa be ngado suturaaji muudo en le leedi di dum e tawede furdube kollitiwide wakkati jono sartobe an kan daraade darne mo en yewe yalla hono ngadirbe di do bonandaaji kaani serrede kede kanko no dirtede Yakuba Dambelo yo horeji do wono walde himbe le bere rouge be ko haali do hen do focci tan Ousmane Diko
ila jabuji aden dokita yoral miden gondi e dogude cagal laamu leedi ndi fa be dokka men kedde yimbe amen fa men gada amana mawdo sutra mabbe dum wana surde be heedi amen sabede yo yimbe waraabe e inde leedi no leedi ndi haani andande be so wadana be sutra yalla berda amen ana chuha miden pay gikka amen e do sariya mali miden tajordu ana wawta dongal pawangal e do hore mum fa faamu wada ande du ko kala golli korsa ane e do lata gol sariya fa wanga ande hakkeji du totte adan fu ko men yidi patikeri yanta ko wada do seriya dide ben mudum yo surude be fa berde sarabe mabbe
chuha
e kollitiwide jande do dowre bartugol mudun le leedi meden ditande 2015-2016 dum bortinama wakkati joni o ko min landi do wono suudu ministre humnidu kabar jande le leedi meden dibe kollitiwide ko horejo leedi ndi o yehi le leedi laginde ko dum wodi sobe bortinidu sa jeyto en sipto ko be kali ko wana nobe kollitiwide kambe kabe kollitiwide tan wakkati joni ko biibe ngadanto muttere mabbe de ko dum wodi so jande de uttingol mudun bortina wakkati joni le majjube kollitiwide muttere mabbe de fuddi handen janginobe jande le leedi meden di dukkan en do puddi murter mudun de bete handen
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
grabe jere yelo ne les raisons ngaji meden di puddiran do burem do be collectivité Oxfam e be gondi e fabaton galleji do wono gondi to burem to pabito ton ko yata galleji udnere et temere joy galle fo be kokka dum ko yata unay sappo le lewru wakkati jono fa pabo be do yimbel do wono be tida laydi ngadi fewdi e mudu en wakkati de basiji di gonno de sahal leydi meden di wuto ngardam faado blado holita wede kenya be kebi to moter ngaji didi kandi hokkudi ton kuran dido moter ngaji dum wadi tiagal ko kanko horejo leedi ndi o yaano le laamu sigu o ko le majjuni bel ngombe to blatobe be kolitiido kadi jono dum faabu tobe dum won dokka barun diyam kanye e yaware so yurute ngardam faado buriam do kasen be kolitiwi don hejjoji yambere lewru hejjanaadu honno nyaw sida o worili adnar Allah do folitaawi dido yambereji puddi ala jabbinodo o to buriam to le majjundo litaawi be ngadi to fiugol bolo hakkunde sukaabe jokolbe fa pammina do kutteji tongiidi do nyaw wuji sida di le majjulannibe o do golto don su docteur wondu tondu sekrab do katte nyalom hande kabaruji meedi do holitinde wittan wakkati jono watto nangiri en juude ka fa ande fati je honno andi do no do e seeda yewtere meden de ana wodi.